state inaku push uhustle too much or so much that usipochunga unaweza potea kwa hustle. Unaweza kuwa unaweza do job Monday to Sunday to Monday to Sunday. Unaweza do job 3 months hujachukua break. State inafanya hiyo. Unajua Kenya weekend hata Thursday unaanza kufeel ai.
Yeah, it's time to party.
You know, hapa I'd say it's a little bit different unless you're in a structured work environment where you work 5 days or you work a certain shift.
Iko nene. Yeah, na vile unacheki leo niko na mse. I need any introduction. But kwa unyiti rada tuko na Calvo Mistari, ni aje buda?
Fiti sana.
Yeah. Kwa ulipotea?
Sijapotea, mi niko.
Yeah.
Labda algorithms za Instagram hazileti picha yangu.
Yeah.
In your forefront. Nakumbuka
like the last time nili check history yako ilikuwa ile time ulikuwa kwa gazeti. Umepigana na two thugs. Yeah, nikashindwa usijipendi jo. Your story ilienda gaje? Nini li happen?
The story ilikuwa tu Makegi alikamkeja.
Ilikuwa kwako?
Yeah, ilikuwa kwa keja yangu, ilikuwa na mabeshte wangu. Ilikuwa tunawasha tu ile impolite ngoma nini. Sikuwa sawa kama mtu na mtoo. Wakatulalisha chini, wakaongeza volume. Wakaanza kuchukua masimu manini. Wakaanza kufunga wasee. But ilikuwa na point flani Brongo hiyo time alikuwa na do job Jumbo Jet. So peeps alikuwa na come home. Na kawaida ya keja yako kikam una kingi unafungwa tuma kumeenda. Sindio? So nikasikia sikia madoa inafunguliwa nini. Eh, nikajua ni bro, utag moja alikuwa ametufunga down. Yeye alikuwa ameshika mto zote ndio ule mwingine atufu. Funge. So nikasikia mezi cock. Akaanza kukimbia kwenda kwa main door.
So nilikuwa ile
so mimi nikaona adrenaline tu ikaniingia nikaamka nikamfuata nika wrestle naye nikashika guns tukatoka hadi nje ya hao tumefight. Tumezungushana. Sawa, mbocha alikuwa analia. Waizi nini. Hata wasa wako kwa keja walikuwa na scream. Ikafika mahali huo mse akaona adrenaline yangu ilikuwa too much, nilikuwa nimemshikilia ile kaa utafungua hizi mtoo utafungua tukaa tumeshikilia na hivi. So eventually akazia hata huo tag mwingine alikuwa ndani nilikuwa nasikia ananigonga kichwa, but unajua sale adrenaline run. Hata hizo vitu usikia ngi unazisikia baadaye. So after hiyo nili happen after hiyo wakaishia wakakimbia. Waliacha hizo mtoo wakaishia. But walikuwa shabeba masimu manini, ma wallet zetu, ma ATM zetu.
Hapo walilishia moja tena.
Sasa hiyo ana sikuwa nafikiria. Mimi nikaamka tu nikakimbia nikarudi kwa hao. Heart rate yangu kwanza ilidisk kiasi. Kufika kwao nikaangusha magun kwa floor, moja ika fire off. Around, but luckily hakuna mse alikuwa hurt. Hata kutulia baadaye nika realize hata si bro wangu alikuwa anaingia, ilikuwa boy wetu fulani aitwa Jadel. Jadel ndo alikuwa amekamkeja. Kawaida makarao Kenya after like 2 hours ndo alifika hivi. But before hata wafike au Mategi walikuwa shaanza ku dial ma number za hizo last dial kwa hizo mafone, waka dial one of the phones wa kuchukua ya best yangu, akasema wewe ni aje Calvo tunatoka tuna stay nini hizo vitu zote. Anyway, the next day tukaenda tukaeka ma statement hapo Langata. Tukaacha hiyo kesi ikifuatiliwa. But hata after hapo nikahama kesha kwa boy wangu. Kastay huko kiasi nikapata place fulani nikaanza kustay Ruaka.
Hii place ilikuwa wapi? Hii time
ilikuwa hapo tu Mada.
Mada?
Yeah.
Oh, hizi makeja za kitambo za Mada?
Yeah, hizo kitambo.
Yeah.
Muna jomini nime grow up Mada maisha yangu. Okay.
Na nini, kwani unafikiria walijuaje? Like keja ya kuingia ama walikuwa na
walikuwa
Random.
Ilikuwa random, but at the same time wako na ka research kao kadogo. Wanajua kuna msanii fulani uishi pale. Juu sio sikeja kwanza walikuwa miba keja kadhaa hapo Mada, Nairobi West, South Sea. walikuwa na makesi kibao, hata walikuwa mpaka na zingine I think wamemada wase. So ilikuwa, I guess hiyo ilikuwa hiyo siku ilikuwa tu iende hivyo. Yeah.
Oh okay. Na kuzini cheki walienda hapo wameshikwa?
Eh, yeah, walienda hapo walikuwa wameshikwa. Eventually it'll take a while. But before washikwe nilikuwa tu na paranoia nikidrive.
Yeah, najua.
Nilikuwa na drive ka kabima fulani hiyo time. Na neighbor wangu pia alikuwa na drive bima ka hiyo ya mine. Siku moja wali stop neighbor akidhani ni mimi. Neighbor ikabidi waonyeshe ID mimi si Calvo. So ikafika point nikasema acha niende state nirudi, acha nitembee miezi kadhaa alafu nirudi. So nikatoka nikaenda state nikakaa state ka kwa huku Dallas, Boston, Seattle. Niko nitembea hapa kiasi for like 3 months alafu ndo nikarudi. Nikarudi nikaspend 1 year home. Hiyo 1 year nilispend back home nikamaliza, nilikuwa na album na Bobby tulikuwa tunadu, tukamaliza hiyo album. Nilifanya vitu mob, nilikuwa naendelea nazo, bado nilikuwa nadu job yangu ya ma-TV show, ma-commercial, music videos, nilikuwa na shootingi bado. Yeah, nilikuwa too active for a year but asa walikuwa relentless. Kila saa nilikuwa napata random texts hapa nikipost na do show mahali. Wanasema mpata random text. Najua hizi text za kamiti vilonga
moja.
Tutakuwa kwa show pia. So ikafika mahali nikasema
hii ni time sawa wako kamiti.
Wameshikwa saa hii kesi inaendelea. Same time kuna follow kesi na DCI na hapo CID hapo ile. Niko na mpaka nilienda some of the proceedings. Tuli kiasi hapo.
Ndio nashindwa. Hebu si niendai tu msana rev.
Ni msee tu ako zake.
Home of the brave.
Hapo unajua kila mtu ako na rights zake. Ni same way haizi kuja kutusumbua hapa. Si yetu hizi mwambia ene.
Najua.
Shida ni sijui saundi yako itakaje.
Kitu fani ninge kwa zile mics bigi. 100% sure inasukuma hizi mics kwa nyuma. Matumpatia like another 30 seconds. Aspo nini tuendele?
Tuendele tu.
Itaipush nyuma, itaipush sauti zetu mbele yake.
Iye, ene nyuma, okay.
Sitaki kufinya noise cancellation kuzwaga ina, ina kula bass kwa voice.
When the OG mix ya audio?
Yeah. But hii sasa najua inenda direct, so.
Yeah, unapata ile.
So the only thing na do ni kuboost tu.
Yeah. Tuzidi umse ni
kata. I think tuzidi tu. Yeah, tuendele. Yeah. So ulikuwa nabonga jua kuenda kwa proceedings?
So niliambi kesi yangu nilikuwa nafuatilia alafu nilikuwa na make sure naenda hizo makesi alafu makesi Kenya zina drag kesi ni za drag hata sijui kama imemalizwa siko sure kama imemalizwa by now but ilifika mahali niliacha kufuatilia hiyo kesi pia but once in a while muonga na make random calls tu kuona hii kesi inaendelea unajua juu na case number ni nini so muangalie hizo vitu but hiyo ndio ilikuwa one of the reasons niliamka nikasema siwezi ishi maisha yangu na hofu. Daily unajua ni hype and all but imagine
alafu sasa
wa meet hizo threats zao sinaweza kuwa noma.
Sikia si imekuwa culture shock the fact that huku sibwa ziibwagi like kuiba simu ni it's not a big issue. Unachokiambia Kenya
hapa simu yani unaiacha kwa bar au ndo wanaku ile siku mtu atapiga simu kwa iko on wanakuwekea kwa charger isi, in case upige wakwambia yeye tuliacha. So after a while hapa simu si yani juu kila kitu inaweza trackiwa so haiko worth hiyo risk ya kuchukua hiyo simu alafu ufungwe. Hiyo ni labda wasiwajui better but hiyo kitu ina affect ingia Kenya juu kingia Kenya pia akili yako inasahau unaacha simu kwa meza ama umeka kwa back pocket vile umezoea kudutu hapa. So but kila saa nikiwa Kenya najikumbusha we. Isi kaa za kawaida. So,
Kwa zimekuwa nikiambia, like, kuna time kwa nambia, se kwa podcast that staki kusahau narudi Kenya. So mi bado nikiwa hapa states, niko rada. Na make sure nime roll up window, nime, kwa zinataka ni maintain hiyo.
Hakuna, hapa window ikiwa chini, simu iko hapo, unatumia tu, hakuna mtu anakuja. Hata hapa unaona wasa wakitembea, si wasa wengi unaona wakitembea. Unless uende downtown, ama place tu, a busy center. Yani, but other than that, hata kupatana na wasee, wanonua ni ngumu.
Kwa kitu ingine pia, like, ukiwatch rap videos, unaona gavile mandai za wasi zina break you into nini. Hapa nimekaa.
Hizo zina happen, but ina depend unaishi wapi.
Wapi, si ndio?
Yeah.
But CBD, Central Business District, kiasi nika iko safe. Eh?
Like at more or less iko safe, jukuna makarao, karao kila mahali. So huku ukiwa kwa ndai, si lazima ufiche simu, ukiwa kwa ndai, si lazima. Huku simu unaacha hapa, hakuna mtu atasumbuka nayo. Hata makadi zako, makredit card, ni ngumu mtu aende azitumie juu.
Yeah, credit card fraud.
Kuna hizo mafraud, kuna... Yeah. Alafu unajua system ya huku ni, hii huku, unakumfa ukumbuke pia we ni mweusi, you're black here, yeah, so... Unacheza tu chini, as much as you can. Because at the end of the day, I would say, atajua wewe ni umetoka Kenya ama najua nikiangalia hivi nafikiria tu unless uongee ndio sitajua, you know,
especially kama ni red state hivi.
Yeah
kitre ujinga bwana mzoba kime umeshanga. Na sasa siku za kwanza ukikuja place kai huko na shtuka hiyo design ukiacha simu pale una panic alafu naambwa it's not a big deal.
Nili visit mara kadhaa before ni settle. So at least kila time nilikuwa na come mabao wangu walikuwa ananionyesha, walikuwa wananichanua ujanja, unajua mabao wangu anitokal. Nilistay na FKA, nilistay na mabao wangu flani anitwa JJ. Au nio sasa walinichanua early on, unajua, so yeah.
Nala guess ukikama siku za kwanza, ulikuja kama msani?
Sikuwa kama msani. Nilijipata hapa. Mabao wangu ngasha kanambia, "Eh, uko area? Unaweza kama do show Seattle hapa ama kuna mabao wangu Kevo aliniita show Boston." So ina depend. Bisi kukama ati mimi ni msanii. Nilikuwa nimeshazo ya kukama huku. Alafu nilikuwa nimeamua wacha niende nisome ama kitu kama hiyo.
Uko kuja kusoma?
Nikaduma computer science.
Okay.
Yeah. Nika switch career juu pia. Nilikuwa na do journalism mtaani. At least nime do job. Citizen TV miaka kadhaa. Kiss TV, Kiss FM. Alafu pia na matu zile personal productions. Mina boy wangu tuko tunadu show flani ito atujuane. Kwa wale wasa wanaikumbuka. Mseto. We used to do a lot of TV shows and commercials at the same time. So,
Mseto? Ulikuwa involved laji? Si mseto moja ya mzazi?
Itasijinda semaji. Nilikuwa nadu kila kitu producing, shooting. Sometimes editing, but not all the time. Tulikuwa na ma-editor, at least walikuwa naweza cover hizo. But nilikuwa naenda around the country, and more or less around East Africa na Tuva na team yetu.
Alafu nini, kuna wasaniza feel like uli quit in quotes when you're at the top of your game. Reason ilikuwa nini?
Si ati nili quit.
Najua hile like 1 minute, tunachikika album story, mystery everywhere.
Yeah, alafu wani nita umuoni mali.
Umseme disappear.
I think pia ni out of sight, out of mind. But also ni... Juneza kwa out of sight, out of mind in Kenya. But pia ni ku move to a different country. When it comes to teto, jumi sijawai quit na sijawai retire music. Nili change to focus yangu kiasi while I was here. Because uki comes to teto... uko na a lot ku catch up, especially if ukikamka adult, because I came here, you know, in my 30s. So ukikamka when you're adult, it's a totally different ball game. Josai una catch up na life na una catch up na wase wameshakuwa hapa. So for me, I had to make personal decisions kuji forward in terms of a career that can actually pay my bills, do everything here fast. Na ninge kama hapa, hata kama a Kenyan artist, no matter how big or how small, as long as wakujui the worldwide, how many shows utadu hapa, you sustain, you know? So you have to figure out how to actually make money. So, nimepitia makaria kadhaa before before nimalize shule nianze. Sai na do infrastructure engineering, but imenichukua a while before ni fike hapo.
Siku za kwanza kwani nilidu jobs ka gani?
Siku za kwanza nilidu dispatch ya trucks, dispatch my trucks. Nimedu nini, nime drive Uber, nime clean ma ofisi.
Wasema mwaga.
Nimejaza no, si, mi, shida yangu na medical ni hiyo time hata sikuwa najua kupika.
Yeah, yeah.
So hata ukiambia ungewe hiyo job unafaa upike wewe msee na mimi hata sijui kupika. Unajua mimi nime learn ku adult properly upper state. Jo hapa una mboch. Mimi niko nimezoea nina mama wa kufua na mother na kama ananipikia wiki yote hata sijui nini napikwa. Mimi naingia tu fridge. Na nimeishi hivyo even before hata nikuwa msanii like even growing
yeah,
up.
Yeah.
Mbuyo wangu hakuwa na lao maboy waingie kwa kitchen. Sijui kwa nakumbuka ama hiyo era yao. So ilibidi ni kama hapa nijirilearn a whole new. Learn to take care of myself.
Yeah.
At least siku need kufua nguo, kuna washing machine hapa na madryer. Yeah. But ingebidi ningelearn. Because mi sikuwa najua kudu pretty much any house chores. So.
Okay. Yeah. Okay. So tukibonga juzo siku za kwanza. So unadu chuo mtu patwa 20 hours peke yake. Umekubaliwa kuwork for 20 hours peke yake.
So. Yeah, but unajua una work tu. Kuna maujanja, kuna jobs za chini ya maji. Kuna ujanja tu mob. Unajua.
Na ni bills gani zilikushtua? Cuz niko naambia save the first time nikujaga huko kukuwa na Uber. Si ndio? Like back in the days. Alafu nilikuwa na mlami fulani tulikuwa na yeye wa Ghetto Radio. So yeye ndiye alikuwa analipa vitu. So in mara ya kwanza jo nimefika kwa airport nikaingia kwa Uber. Tukaenda distance jo kaniambia $50 because the love. Nikaenda trip ingine ikasikia $60 ikadai ni bills gani ulisikia gapo ka notice eh? I'm in a different country.
Because nikikam think liko na tao.
Yeah.
Kwa mfuko
ya Kenya.
Ah.
Ya hapa.
In total. So niko natumia hata mbao naona eh sawa ido inafika naona do yangu inaisha sasa sijaanza jobs sijui so nilikuwa na try kulan kubalance juu sahi kienda kwa club bia ni 8 bob bia moja mimi nimezoea nikiwa Kenya kanda nawasha nda kunywa club bia 4 5 na mashota hapa ilibidi ni learn control spending habits zangu especially luckily nilikam nilikuwa na stay na boy wangu Carl na for 6 months alini host tu hivyo so whatever I made nilikuwa na keep so hiyo ilikuwa fiti for me cuz ilinipea foundation ya ku save up kiasi before ni move out before nifanye hizo vitu yeah and after a while ukisha learn system na situation huko una you pretty much get good at it so after a while una navigate tu
na hiyo nini I think another thing so kuuliza ni vile niko nasema you are the top of your game and then you decide to basically move to another country nini ilifanya uka feel apart from was it just the safety issue like the fact that Kenya was
one safety was number one but pia nilikuwa na ile attitude ya what's the worst that could happen ikienda vibasi napanda ndege tu narudi home na try to pick up where I left off you know because one thing about me is nime manage to keep contacts nime manage to keep in touch na wase so hata nikiingia mtaani move I still see people who are still in the biz who are still in media who are still in music so and that was because most of them I had built a friendship like relationship with them so you really say idea so that when you go back apart from kuna mabeshi na familia kunaweza na say hapa one two people and you know say idea pia it keeps your quote unquote feet on the ground but like I said for me the 5 years more or less were to rebuild refocus and unajua there are different versions of you every decade I would say or every couple of years me see the same person nilikuwa when I was in my teenage years high school my 20s were different my 30s are being different now definitely 40s zangu zitakuwa probably more growth probably even a different area of life musema usikue don't be resistant to change ila inakam change nayo keep your passion, keep vitu zinakumake happy, endelea kuzidu. The older una grow na realize hata maparo yetu wako na joke leo na do wako tu kwa hii journey na nimele tu wana get wiser na age, but otherwise kila mtu yani it's an open book and you're sort of writing your own chapters, you know.
Yeah. Because hiyo kitu ni funny vile umesema, because I always say it the same, that the older you get you realize when your parents were raising you they were youth.
Yeah.
Now the youth don't know shit. Yeah. Like you're trying to figure it out.
Yeah, mi hata vile walitoboa watoi watano. Na hiyo era yao mulikuwa siblings wengi, you know. Kinot size ni very rare one wasio na more than 3 kids, you know.
Yeah.
So for hiyo era yao, alafu ukiona vitu walikuwa nalipo hata unashindwa walikuwa na survive aje. But times are different, you know. You adapt to the times na unazidile ina
okay, jipa. Okay, so what are you doing kidogo? Uli grow up mtaga?
Mada. Grew up Mada.
Yeah.
Nilizaliwa Isili. Tulihama Mada when I was still a kid. And Mada imekuwa home too.
Oh, so hii time yote?
Yeah, all through.
So hata hiyo keja ilikuwa zile keja za zinakuwa passed down?
Yeah.
Amazi?
Yeah.
Oh, okay. Yeah. Okay. So, Primo?
Primo? Mada Primary.
Mada Primary.
Mada Primary, Seko nilienda hai. Ilikuwa hai.
Oh, hai. Yeah. Na kina Oscar Sudi?
Yeah. Kwa hai
Jageti,
na nimeget Sudi
alijitetea alikuja kwenye na
homesena nimeget nimeget but na hiyo time nikiwa hai ndo Clem alikuwa anamaliza, nilikuwa hai na Luch. Luch alikuwa classes ahead of me. Na wengine anajulikana from hai. Then the most ya hai nilikuwa
yeah
so that was that, and then nikadu journalism after that. I ended up in Citizen TV.
Citizen kuna du?
Citizen ilikuwa studio production.
Oh, studio
production. Wale wase cameraman, wale wana deal na sound, vision, mixing, hizo vitu. Then nikatoka, I think nikapochiwa, nilienda Kiss.
Oh, okay.
Nilikuwa na Kiss na kina Kobi Kihara, Ramayan, remember that whole crew.
Ooh, Kobi Kihara,
Nikiwa Kiss, nikaanza kudu Club Kiss na DJ Hypnotic na DJ Mr. Drew. Yeah. We used to host it. Friday, Saturday nights before VJ1 came in.
Yeah.
You know, kanza kuidu by then. I think 2012, 13, I'm not sure the year.
Yeah.
Then after, while I was at Kiss, me and one of my friends took a anzisha yo dating show to Joanne. We did that for a couple of years and just took kanza kudu other TV shows outside.
Oh, to Joanne liko gahako? Because I remember it used to, at some point, it
Yeah, liko KTN. And TV, ilikuwa every time you watch it you're on Twitter tweeting at the same time.
Yeah,
ilikuwa your time social media ndio ilikuwa imeanza kushika.
Ilikuwa imeanza kushika. Yes. Vile jo kuzule mara kwanza umesema siku shikisha. Okay. Yeah, alafu music uliamuaje? Cause
music music I've always been doing alongside my normal media career. Always been doing, and up until 2017-18, that's when me and Bobby released our album. That's the last album I released. But then tukaendelea on the other later years, I nikaendelea ku release my single off the album. But nikikam states nilienda Houston nika record na gigs. Gigs kasa mjunium se ali record vocals attempts.
Yeah.
Whiskey. I'll get Grammy after for that. Nili record a couple of songs nikiwa kwa gigs na Waidhaka. Then after that, siku record mziki ya for a while. I think the first track I recorded was when Nightboy showed up for one of his shows. Tukaingia tu studio. Yuanga na beba studio yake kwa bag, so tuka record a few tracks, and then now that after nimalize shule, after nirudi Kenya, 21 was the first time I went back in a while. Nikaanza kurecord tena. So finally I think vitu zangu zimealign, nimeshoot a couple of videos. So yeah, this year my video kadhaa zita drop. Just gonna release what I've been recording, because nime hold a lot of music, mostly just because sikuwa nataka kurelease bila plan, one. And two, mi nimekuwa niko a bit old school in ile mindset ya more like kuwa kon albums or a project. not really singles, but niko na matracks najua ni single worthy, but then eventually I must still put them together and, you know, at least do an album or two. I just wet my feet back in.
Okay.
Yeah, but I'm having fun with it. Na enjoy ku record now. Na realize kuna peace in recording when there's no financial implication tagged to it.
Okay.
By that namaanisha
something else
najua kuna kitu inaleta do guaranteed. Na naweza jiexpress bila kuwa confined in the boxes of when he this kind of a rapper, when he hardcore, when he commercial, when I'm having fun. I'm recording with this new age generation of musicians, unajua. And I have fun pia na wase nime grow up now kwa mziki, na Iboy, Amelina, wase kina Sage. So I'm going to be releasing a lot of stuff in the coming months, and so siku quit mziki,
Yeah.
I just took a pause and concentrated on a different aspect of my life, which I have growth in, which I appreciate it, and now I want to use that growth to influence the kind of music I'm doing now.
Alafu nene, how feel aje ukicheki bado, because to me the first time I ever had this phrase was turungo mayako, mwanaume ni effort. So feel aje ukiona mpaka leo soko mwanaume ni effort.
I feel ni kitu ili resonate to the guy with the most money in his pocket and to the same guy with but nothing in his pocket.
I feel
ni statement ina cut across, like if you're doing really well you utangalia effort yako. I feel in all that. But I always have to credit my boy Barry Bones, ndo alikuwa alianzisha brand ya mwanaume ni effort. When he was doing it, jutuko na link up, akaniambia wewe kama unaweza ikaitisha kwa ngoma, nikasema you know what, I'll do one better. I feel it's a good statement, I'll to try to yeke kwa ngoma. So that's how I wrote the song, and he gets that confusion mpaka leo. So then his brand is my brand, but I'm just a brand ambassador, more or less.
Ni kama ile design ya Fubu.
Yeah.
Fubu ilikuwa ni LL Cool J na ule msemi. Okay, okay.
So, but nonetheless, the track till today, I think I was in Kenya maybe a week or two ago, nilikuwa na, niko kwa Uber, nikaisikia tu randomly, and I was like, what? Ngoma ilitoka 2012. Like, okay. It's good to have tracks that stand the test of time, you know.
Alafu unajua, with that still, kuna hapo mbeleni kumeponga juu your 20s and your 30s, eh? So, as a man, ni gani umecheki? Like, the growth. What have you seen in your 30s that you wish the man in your 20s knew? Because an example that I normally say, mubonga juu men in Kenya, because when I become American, I see a whole different perspective.
Yeah.
But Musa Maga, like if you're a man in your 20s who's just starting life and you're a little bit successful, so the time to buy a car. But in America, you can't survive without a car.
Huku nafikini
kuna need to buy gari ukiwa 9 years old. Yeah. Like, huku na need die. Because you move.
Yeah, huku wanakuge license ukiwa 16 for
a reason. Yes. But so Kenya Musa Maga hiyo. So Musa Maga, like I'd wish to have learned money management mapema. I feel like the Louis Tigido on bullshit. But more than that, kuna ile aspect ingine pia Musa Maga, I feel like men getting married in their 20s is too early. Tunakuwa na a certain level of immaturity that you need to get rid of before you get married. So that usikuwe the dude in his 40s, 50s, umeshikuwa kwa ka hoteli, kondethe, umefinch. So when in ulilan in your 20s, 30s?
More or less, I'll say one. The biggest one musema ni business education was bullshit. Wange tufundisha actual money management. Hii ni do ya rent. Ato kia ni do yote. Hii ukitoa hizi expenses, hii ndo utaget. I feel as kids are growing up, you motivate them more with their talent and their passion. But I feel the biggest thing should also be with sensible things that they'll do in the future.
Yeah.
Kenya, the whole syllabus back up to today wasi wafundishi ku do taxes in school.
Mm-hmm.
Taxes unakaa mpaka saa hii wasi wanauza, okay, hii hai tax na wakaje. Hii, you get, like, people actually do not know that.
Yeah.
One thing my dad used to say, and now I get it, is pombe raha madem oindi mali. Kitu ni ukweli.
Yeah.
Ni ukweli. When you're in your 20s, even when you're in your late teens, you just kuna damu moto.
Yeah,
takuwa
yeah.
out there. And I get it. Sikitu unezambia msea shike. Very few watashika. Most will still have to go through it to get it.
Yeah.
Na realize, happy ni the same. Umwai jipata umenda club, uka realize, wait, nimekona club hapa 15 years, ni the same thing.
Yeah.
It's because umwai do a lot, the cycle is the same. So, growth dictates that when you know better, you do better. So, ukifika ile level, because uwezi sema uta know better ukiwa 28 ama 32.
Yeah.
But ile siku Twitter happened, do better from there. Don't see waste more time repeating the same shit. So
yeah, alafu pia nimekumbusha kuna niko na watch clip ya The View. I didn't never watch The View. Niko na bonga juu The Man in America. Kuna sema that men in their 30s in America.
Yeah.
Kwani over a third of men in their 30s in America have not had sex in the past 1 year. So alikuwa na bonga juu the pressures of the man in America.
Yeah.
Like where the system has forgotten the man. Ama vile si Kenya susa mga the boy child. So, we uko hapa, unachekia? Like, has the state imesahau the man? Ama ni...
I'd say, state inaku push uhustle too much or so much that uspochunga uneza potea kwa hustle. Uneza kuoneza do job Monday to Sunday to Monday to Sunday.
Yeah, yeah.
Uneza do job 3 months ujachukua break. States inafanya hiyo. Unajua Kenya weekend, ata Thursday unaanza kufeel. Ay,
yeah, it's time to party. Ishi,
you know, hapa, I'd say it's a little bit different unless you're in a structured work environment where you work 5 days or you work a certain shift. You find yourself, unatoka hii job, unaingia hii job ingine. So, yes, ile job umedu 40 hours, but job ingine unakampia kudu another 40 hours. Nashika. So, for me, I would say ni taraya states, and I would say it's both for men and women.
Yeah.
Ju, unless unado ingine wazimu ama chali yako anaipa bills zote, crazy. Two-income household, ndio uneza survive, be poor, in a good standard. Inamanisha mina do job, mama pia anasukuma saidi yake. Ukipata a better situation would be if you biashara imenoga and stuff, but also it's different for those who are younger here. I feel like it goes two ways. Wale wali come up wakaenda high school wameenda kole hapa, wale wame concentrate wako way ahead in life, because uzuri ya states ni if you're good at it you'll succeed, utaget job, utaget paid. States aina hii kitu ya ukifika 30 ka Kenya, awezi jireinvent. Ni gumu ukue 30 Kenya na useme na switch career na acha kuwa ina dui. Unless ni biz, awezi do it career useme leo, nilikuwa accountant leo, kwanzia next week nata kwanza kuwa lawyer. Unashika. So ina take upper, you can come at whatever age, and as long as you put your mind to it, you'll pretty much succeed. So kuna tu hiyo, kuna hiyo gap more or less, I would say. The other thing I would say ni in terms of relationships na how people, most people here, uki notice after a while, you'll notice people group themselves either in their race, either utapata umse ana chill na wa Kenya solo ama yo chill na Afrika, utapata na ma Zimbabwe ma what. And the same Hispanics, they gravitate to Hispanics. White people, utapata white people, you know, black Americans. But sometimes crowds mix, but see often. But what I try to do differently for me is that, like me, I work for a pharmaceutical company hapa, so more, at least niko na mabeshte wa different races, countries, all that. Jobo, which bado niko na best now outside Jobo. Mm. I've been lucky enough, nimetembea hii America, so many places. I have a whole friends community in DC. Na mabest jazzy nina, and all these are like different guys from different backgrounds, Africans, some are Asian, some Europeans, unajua, some just Americans. So ina depend tu pia vile unaji expose. Ukijifungia utabaki na crowd ile image. Basically you are worth your network. So ukikaa pali huko ndio pali au ndio tutajua.
Because many kumbusha many like states of course inakuwa very ratio, like kila kitu inakuwa very race based design. Hata ukiangalia voting yao na angalia voting yetu usa maga tofauti ni kidogo kabisa. Sijui wewe juu uko hapo unaonaje? Cuz me feel kama
ni the same wanami. Ni the same. Yetu ni tribalism, yao ni race.
Race, si ndio?
Yao ni race. Difference tu ya hapa na huko mu sema ni hapa infrastructure vitu ziko mbele. Corruption iko pia hapa but iko as major ka home pale mseto anakuibia hivi live na kuna kitu unaweza do. Alafu unaona huko corruption pia aiko mostly kwa institutions, like hauwezi bribe karawa hapa. Ndio probably unaweza but ni ngumu. So hauwezi hata attempt. Kenya the first thing karawa kisha kusimamisha unaona kama unaona loose change ama tutamtumia mpesa si story. So system already ko flawed. Aina honesty in it. Na sina solution. Sasa zile suwagi tunasema but tunaweza get aje better. I feel solution iko within the people. Until wase pia wa change attitude yao. Ni kama vile susema, wase watazusha, oh, uprezo, amedu nini, nini. But until wase wafikia ile place where mi nyumba yangu inaumia juu ya hizi policies ziko hapa sahi. Na wase waseme, oh, ni aje tumegoma. Hii wiki yote hakuna mtu anaenda job. Not si wase wa matri peke. Yani hata ule msana duko ofisi, safari kwa maseme, hey, wiki ni strike wiki ya. Unajua, ni wote mkikwara, hakuna mtu atachujwa.
Hakuna mtu atachujwa.
Angalia sahi, doctors sijua wame strike how many months. Gava, bado rezo na chapa lap. Na mabilioni. Like, ukiona priorities za wase paliziko. Sijui renovation ya state house. Ukiangalia hizo vitu. Kaa unaziangalia na ushiki nare, kuna kitu na kitu mbaya na ye.
Unapataga wase wana i-defend. Like, unapataga mtu wana i-defend. Kwa zile za haa, unajua, the president has to work in a whatever area. Na unashindwa, unajua moyo yako anaishi state house. Kuna ishi ile place yake Kabarak, whatever. So ni mwanisha Ruto anezaamua kuishi Karen. Na kiishi Karen, atapata na traffic kwa njia.
No.
He's the president. He'll still be able to move. So ya kaa tunaspend a billion kufanya hizi repairs, zinakuwaga, like ni sad sana ile.
So unaona, kami, kuna time muenda na jidesensitize a bit from news za Kenya, especially politics zonga zinanishikisha nari. So muanga naweza na I can even go a year sijui nini inaendelea in politics. Naisikia hapa na pale nikikaa kwa conversation kuna wa Kenya wanasikia owe, but I go through those phases niki clean off mentally na rudi na catch up with them. But over the years now and the same bullshit.
But una understand kile kitu nimekuwa nikiambia wasi. That as much as the same bullshit, we really need to encourage the youth among the younger people to vote. Because at the end of the day, it's all politics. Policies is politics. Like if you're buying your bread 10 shillings more, it's because of the politics.
So una feel affect mse kwa bro. Musema ni hard for mse mimi siishi Kenya day to day to even have a comment on the lifestyle that is being there. Because kama unaishi hapo on your present day to day, wewe unafoku umejam na hii gava mbaya. Haijalishi kama neighbor wako ni msapa ama mkale, anafaku umejam mbaya juu. Pia yeye hana hiyo mkwanja. Unajua. But hawa natumia the old age ya divide and rule, divide and rule. I think one of the best invented things was divide and rule. Ime toanisha wase mbaya sana. So, but musema unajua kuteseka si kwa muda. Kuteseka ni until wewe useme nimechoka kuteseka, si kwa muda. You gotta, even in your personal life, kama vitu ziendi poa, until uamke useme na need kuchange kitu, hakuna kitu ta change. Kesho utarudi, ta deal na the same consequences, the same shit. So at the end of the day, musema, accountability can go personal, then from personal, it go to communal, then from communal, it grow and grow. So I say, you know what, si wote tunashika umse, anarana party atujui ni sawa, umse ni mse, stand up guy, tumpige kura si wote. Sikutafika hapo, our politicians wataweza do any. Tunanitu, musema kene na ni dictator mpoa. Na ni dictator mpoa, mse atashika, akashikilia semezi miaka kumi, na safisha. Like, honestly, Kenya ni place wakeka death penalty juu ya corruption.
Yeah.
Now actually wa go through wawe wa seka da. Hakuna mzee atafikiria mara mbili kabla ibe public resources, but unapata the church already ina defend our say forgiveness is the way. Yo, waswana ibaba mamita uta forgive wase paka sanga.
Yeah, uta forgive
paka. At some point inabidi ufunge wase ama ufanye kitu. Juu ni do wewe angalia hapa state iko hivi juu ni taxes zinawaka.
Yes.
Kenya inge, Kenya ni a more, even musema even more beautiful country than huko. Mwanga nikienda home sikuizi macho yangu iko open naona vitu sikuwa na unaanga kitambo naona na kaivi nasema wow okay place ko fit.
Weather iko basically perfect. Na weather kuwa perfect it's such a significant
weather ni everything.
Yes.
Weather ni everything. Hapa
tornado
winter uzi vibe. Na freeze mbaya. Mimi the first time nililand Bostow nilikuwa kwa ndai Danya ndai wameka hit but nasikia njeve. I think nilika Bostow wiki moja nikajua siwezi ishi huko. Nikaama. But at the end of the day musema maisha nakupeleka direction wewe una influence. I see freestyle vile watu wanafikiria. Uko na ka influence ukishikilia hivi inaweza kosa kusonga. So niwe ndio kuamua what direction you want to take with life.
Oh, okay. Wewe ukiangalia life yako, do you ever see like a turning moment ile ulikuwa like shit. Hii kitu kuna vile nimeachilia steering wheel for a lot.
A lot.
It's time
lot.
To it's
funny time to... enough, sai nikiangalia life kuna vitu mob ninge change in the different stages za maisha from maybe uni, from even my major. Because mi nimekuwa mse wa follow passion for so long. The one thing musema ni I wish ningekuwa na a bit of practicality even while following my different passions. Nijue, okay, yes, kalmo unapenda hii kitu lakini, ebu angali hizi numbers, tuende hivi kiasi.
Yeah.
Ama,
this can fund this.
Hakuna, very few will say they live their life the same way it is. Hata wado si wana commit suicide. Sia tijua wana do, nijue kuna vitu zina miss kwa maisha. So musema ndo si live in regret. Kila time una make decision, be comfortable nayo, be happy with yourself. Musema shida bigi ni social media pia imefanya wase wanaishi life si yao ama wanaishi life not for themselves. Una post for likes ama una post umse aone vile maisha yangu inaenda, uishi maisha yako. So musema ukiwa present enough, uko real in your life juu the thing ni hivi. Kuna ile post imekuwa ina go around social media. It's in 100 years to kidedi. Kuna mtu atakumbuka hata wewe, hata wasi wa familia yako, ma grandkids watakumbuka kulikuwa na maybe kwa podcast alikuwa na do but wewe kukumbuka na kumbuka life yako hakuna. So mbona tunakazana na kuishi maisha na opinions za wasee ama fikira za wasee ama like hakunanga first prize ati yule alikuwa the most hardworking. Kunanga first prize whom say alikuwa aku make mistakes maisha yake, akunanga first prize ni belief yako kawe, kwanza kawe labda ni atheist so si ati una believe uta end up heaven una so una una different belief system.
Yes.
Una so wako religious au anajua kuteseka ni kwa hii dunia alafu wakitoka hapo watakuwa poa. People have so many different theories. Na kuna msia midedi ya karudi ya katusho.
Yeah, katusho.
Midedi na nikuwe kwa hivi. So mwambi yanga wasewe, ishi maisha yako, dreams zako, as long as unaweza lipa bills zako, pursue dreams zako, hata kama bado ni dreams.
Yeah.
Cause, iyote, in the matrix. Yeah, labda yote ni dream.
Yeah.
So why are you holding back? Just live life.
Alafu hiyo ni kitu umesema nini, inakuwa scary sana. When you think about it, like right now nikikuuliza jina grand budako utajua, grandmother utajua from both sides. The minute nimekuuliza your great grandfather,
umeisha hapo.
Umeisha hapo.
Nasema labda ni show the same, but wacha hata kuuliza tu jina. Hata tu grand buyo wako. Alikuwa msema wa aina gani? Very few wanaweza kumbuka. Jumi grand buyo wangu alidedika mimi. Mimi ni mtoi, saidi ya buyo, saidi ya mother alidedia hata kabla mimi nizaliwe. So nikika hapa niulizwa msa alikuwa msema mpoa, alikuwa mwizi ama hawezi. Unless uulize maswali, maswali mob. And that would mean you are intentionally trying to discover all the way in the past. But life inaendelea. We already una watoi, una try to get kuna mtoi wako. Kwa zote tena ni individual mwingine.
Yeah.
So muambia wasee, at the end of the day, ishi maisha. Ishi tu maisha. Do as much as you can. Alafu musema, hata kama au believe in God, ama auko kwa hizi ma-religion, kuwa msewa kudu good. Kitenda wema.
Yeah.
Hata kasaji yuko huko nasema, oh huko naniamini. Uwezi jua. Uweza penya. So musema, ishi maisha, do tenda wema, and try be happy as many times as you can.
Yeah. Na lessons from the industry, kuna nini, kuna vitu maybe ziliku discourage from
industry.
Industry kwako ilikuwaje?
Me feel industry ilikuwa kind to me. Yes, nilikuwa napanda shuka za any other musician, but God alinieka kwa rooms, the right rooms at the right time for most of it. Like juu nilikuwa napenda muziki madhangu. Mimi nilikuwa nataka kudu architecture.
Okay.
Nilikuwa nataka kudu architecture after high school. But mother kaniambia, wewe do journalism. Go and tune na vitu na like.
Yeah.
Yo directionally push in this idea juu nilijipata niko job Citizen. Nikajipata niko job Kiss. Nikajipata fun enough. Niko karibu na access ya kugawa. Unajua vile kupeleka ngoma kitambo ilikuwa ado. Unangoja pale chini, but sasa mimi na do job kwa hiyo building. Nikaenda kwa Naole mse niambia, wewe sikia, kani poa tu cheza. Kasi poa naelewa. And hizo opportunity singe get kasinge follow your path. So pia nilikuwa na skills za kushoot my own videos for a long time. I've been most of my videos zinaanzanga na Team Mystery, directed by Odibs. When I'm doing production za TV and pictures mostly, Mujita Odibs, that's my alias name. So I got to record a song. Mina katu nafikiria, okay, ndio concept. Na nachukua kamera na crew, na tunenda na shoot. So, because najua, ata till today, kudu music videos ni blanda for wasani. Juu utarekod ngoma ni kali lakini unadoa video. Ata till today.
Yeah, yeah, najua, najua.
So, yu ni one skill nasema ili nisaidia. Na muambia nga wasesa, hii technology may move.
Yeah.
I need red camera kutoa bonge la video. Una nitu simu. Don't need simu ati iPhone 17. Hata ka techno tu kako clean.
Yeah.
Picha ikiwa poa.
Una hii realistic
na idea ikiwa poa.
Yeah, yeah.
Inaenda. Like mula like hizi video za Chris Kaiga, for example. And you can tell there's a lot of work behind it, but you can also tell that such a concept, ka una yodo, uneza jaribu toboe, ushoot. Especially style. But it's a beautiful style, you get. So musema, for me, industry haikuwa hard on me. Mufil, mziki ni dem flani niko na katia na niko na mkata vipoa. Mufil, kila time na kumkata, ako wet, ako ready. So mziki for me wanga, niko in love na ayo. Niko in love na ayo mbaya.
Oh, okay, okay. Na nini, pia nikibonga na ase hapa. Ulibonga na senator Daddy V. Sijuko na jua Daddy V?
Yeah, namjua.
Na likuwa nasema, America can get lonely.
Yeah, ni kweli.
Yeah. Wee, your statement ukisikia, unayiunderstand aji?
Nimeiona, me personally, I think ni vile mi wanga mse social, sija fika point nime feel, loneliness, sija feel iyo. But, nimeona na mabeshte wangu wale nikienda kumcheki unapata msiaja toka keja the whole week. Na wewe vile umekam, wewe ndio msiwa kwanza ameonea wiki.
Yeah.
Ukishia utapata huo mse labda utamuona miezi tatu.
Mm.
So inakuwa ile design ya huku sika home pale unatoka huko, hata neighbor wa mine sijui jina yake na nimeishi hapa miaka tatu.
Mm.
Sijui jina yake. Huyu mwingine namuonanga na mgotea tu lakini sijui msee. Mm. Unajua. So hapa musema the best way ni keep your community. Kaa uko in touch na wasee.
Mm.
Bonga na wasee. Mwanga niko daily, niko kwa simu.
Mm.
I always be calling my son. Yeah. Familia na call mbuyu, mother na catch up na mabeshte mtani. Hiyo ni another way. Because unaona for me, mi nilikama hapa as an adult.
Mm.
Sija grow up na watoi ati high school.
Yeah, yeah.
Kole sija. Wale nimejua nimemita hapa wengi.
Mm.
But niko lucky enough nina na community ya mabeshte wa poa.
Yeah, yeah.
Hata boy wangu jana ulimita hapa Willy.
Mm-hmm.
Na mabeshte wengi inanisaidia.
Yeah.
Yeah.
Oh, okay. Na nini, I think ulisoma na study engineering. Ulijipataje kwa pharmaceutical?
Sasi na deal na server zao.
Mm. Oh,
okay. Because the information side have to be, niko on the IT side. Mm. The servers have to be managed.
Mm.
They have to be built.
Mm.
They have to be taken care of. So, yeah.
In America, in the Canada, it's very kind to what was STEM.
Yeah.
How true is that?
It's very true because many come nikasoma na nikiapply job nilikona options mob una apply my jobs iko mob so alafu koko willing kuishi anywhere.
Yeah.
Kuna majob utapata job leo ikwambia wewe hii job iko Wyoming.
Mm.
Wyoming ni ocha.
Yeah.
Utapata labda ndo msee mweusi hapo in 100 mile radius.
So
but musema kani lihama home kutoka Kenya, kutoka Nairobi nikakama hapa.
Mm.
Dallas yes ni home, nimekuwa hapa most of the many years.
Mm.
But nikipata opportunity nyingine mahali na nipoa na iko ripe for that time.
Yeah.
Nikupanda ndege.
Okay.
Kweka vitu kwa U-Haul na kusonga.
Mm.
Usikuwa afraid kujaribu maisha kwingine. Otherwise, utajua tu mtaa yako.
Yeah.
Kuna wasee wajai toka mtaa.
Mm.
Na simanishi ati tu Kenya msee ako mali zima mana mehold.
Mm.
Na manisha msee apart from tao, labda in the Mombasa once, hapa na pale. Hata Kenya nyo hajatembea.
Mm.
Mi nimekuwa ma places weird. Nimekuwa Turkana.
Yeah, okay.
Nimekuwa tukishu tujuane tulienda kila mahali. Nimekuwa huko Busia border.
Mm.
Nimeenda hadi huko sides of Mount Everest. Like Kenya nyo ni big enough ku explore.
Mm.
But sijui kani wendo ulikuwa naisema jana. Kuna hii dream mentality of how America is kondo better. Ama Dubai ndio place na need kuwayenda.
Yes, yes, yes.
In my bucket list. But kitu wasewa wa realize na life, sisi wote tutakuwa Bill Gates, sisi wote tutaumoka, sisi wote tutakuwa na yolike. Imagine life yako ikibaki paliko for the rest of your life.
Mm.
So utawaidu hizi vitu.
Yeah, yeah.
So inabidi you adopt to what
you have,
you can, yeah, what you have, what you can afford, what you can fathom.
Mm.
So si wase wengi, but musema pia view yangu ya life ili change exponentially juu nilikamuku.
Okay.
Nilikamuku, natembea kwa mola, kuna mtu anakujua. Kuna mtu anajali vile utalipa bili yako. Okay, kwa rende, ni kalbo, kalbo mambo, 5 minutes hype imeisha. Mm. So, amerudi maisha zao.
Yeah.
So, nilikamu, nikabidi ni jireinvent as, first of all, as a person, as a man. Jubado hata nikiwa hapa, nikianza bado niko na bills mtaani.
Yeah.
Unajua mtoi lazima ende shule.
Mm.
Bado lazima I gotta take care of my parents, you know. Mm. So it'll take a while, but musema I'm glad I enjoyed the journey.
Yeah.
The journey
yeah.
to get to where I am has its ups and downs. Kuna time nilikuwa very happy na kuna zile time nilikuwa down. But all in all, things ime balance. Sai mi ni mtu wa huku.
Yeah.
Unajua.
Mm.
So, nikiulizwanga home ni wapi. Sai sezi sema ni Kenya na hapa. Hapa ndio home. Hapa ndio niko. Hapa ndio my day to day.
Yeah.
Kenya si spending more than 3 weeks in a year.
Mm.
So, hapa ndio home. But for me, musema niko na mission. Nimekama hapa, hii ni shamba. Mimi nakaa nilime. Afu niende nitulie mtaani.
Yeah, that makes sense. That makes sense. Mtoi, yuko how old?
Mtoi wangu ana turn 14.
Oh,
this damn. Year.
Yeah.
So, yeah, nikam ni mtoi big, ni teenager.
So, boy them?
A boy, the boy anaitwa Milan. Kwa hiyo track mwana ume effort kuna line musema Milan akiwa bigi apate masomo poa man.
Yeah.
Nikidu hiyo track Milan I think alikuwa 2 years.
Yeah, yeah.
2 or 3 years. Yeah, so funny enough say ndo nasema wao ko 14 so yeah. Ni maisha.
No, try kudu nini ndio cause musemaga like our generation mabuda zetu.
Yeah.
Ilikuwa fathers were more disciplinarians than fathers. Okay, yeah. That's you are going to
yeah, ni kweli. Mbogo ni kweli okay.
So, wo una nini una do different? You wanna feel like
do na, okay. You distance na connect na ye on a personal level like Madhaki amedo a great job. Like I wouldn't have done a better job.
Yeah.
At raising that boy. But kami sijai need kum discipline sijai mchapa sijai you know conversations zetu wanga tu ni ma story so tukiingia phone tachapa story hapo hata even for an hour to
yeah
due to time difference akio chuo so mostly mum call on my lunch break
yeah
which inamaanisha ni kama 8 p.m. ama 9 p.m. hapo Kenya just before he sleeps you know and then when I go nikiendanga home mu spend time na yeye mu chapa malap na yeye nikienda ocha na make sure anga kwa ndai kani iko ndenda coast a couple of days nda chapa lap na yeye na sai na mu understand more juu maisha naishi nimeishi more or less and one of the reasons hata niko hii hustle yangu hapa America ni have a better shot at opportunities than me so by the time I come up yata kama hapa atakaa kae ni teenager unajua so yatakuwa na more years ya ku put a proper foundation na ku have a better shot at succeeding than ange grow up in Kenya
So nini ikitu na ifiligi na watu wengi sana wale mnakama hapa na pia mnataka watu wenyu wakuja hapa why do you think Kenya hizi opportunities haziwezi come kwa nini kuna hiyo
Kenya is opportunities na come but shida ya Kenya ni you gotta know somebody as come authentically you literally just have to know someone na you in a limit
yeah
in a limit juu si family zote ziko well endowed kupenya vile wamepenya kuna wase hata watumie network yao uncle wao wote aunties wao zote hawatajua mtu
kwa hiyo
higher level than pali anafaa kuwe so na kuna nepotism tribalism kuna vitu tu mob inabidi ujipush extra na si semi as a kuzusha naisema ka an eye opener haifai kwa hivyo inafai kwetu kawe ni deadly kudu engineering ama we ni deadly we ni dokimpoa una get true job haifai kwa
na hiyo ndio kitu tuseme difference ya Kenya na hapa
hapo ukienda chuo uko guaranteed utapata kitu. Kenya mimi na maboyo na ma masters hawana kazi. Kwanza COVID waswali tumia COVID excuse ya kukata wasee. So alafu saa hii ni ngumu. Yaani job applications tu ni for the sake of kuonyesha wali advertise. Already wana jobs wanaenda kugeo hiyo janta.
Yeah.
So for me na feel hizo vitu kadhaa zina make Kenya a harder place. You can still make it in Kenya, don't get me wrong.
Yeah.
Me I feel nilidupoa Kenya. I feel nili tick almost all the goalposts I wanted and I'll still go back and still try tick the ones that I haven't.
Yeah.
But the reality of it is there are more jobs here than back home. Now the older you grow, una realize freedom yako ikam na do. Freedom inakama na time yako. Ukieza amka na uamue leo na do hivi. Na ita affect any financial thing on you. Na uteza ishi vile unataka every day. Iyo ndio freedom, na iyo ndio goal ya life. Na unfortunately, not all of us will achieve it.
Yes, yes.
But at least let's give people who we care for dearly, our kids, siblings, you know, to have a chance, kuweza realize, atakasia tutai realize. So for me, ni mu look at things that way.
Yeah, okay. Kuna kitu umeshindo kisema, mara kadhaa umeshindo kisema ile, like not everyone will get there, sindio? Which, who define aje success? Who unagaje success? Because I always say, to mimi, always believe, for you to be successful, you need an element of luck. Unless ulizaliwa in a rich family, which is also luck in itself. Yes, like being the best at something means nothing if you're not lucky.
Yeah.
And you always need, yes, all of them, work hard, work hard.
Which part? I say, I am with you. Success involve a little bit element of luck. And luck can be where you're born, like you said. But also luck can be
me nikienda kuchukua
visa labda ya kuja hapa. Sikusumbuliwa.
Yeah.
Like nilienda, niliamka nikapata appointment in like 2 weeks, nikaenda kadu interview nikatoka na visa. So niko lucky enough nilidu it at that time.
Yeah.
Sai najua wanazikazia mbaya.
Yeah, yeah.
Wanazikazia more than walikuwa na kazia ile idha.
Mm.
So hiyo ni an element of luck on my part, for example, juu hiyo ndio ikani allow kukam, nime build the last 5 years, nikiwa hapa, na sahi niko mahali niko. Kasi ingetoka Kenya hiyo idha, tuseme sahi ndo ningesema, hey, Kenya ni ngori, na ni kutoka.
Yeah.
Singekuwa na guarantee. Labda bado ningeipata, you never know. But like you said, success ina need luck, na there's another thing umesema, definition ya success ya mtu, pia ina determine success. Juu kenda, unaweza enda place Madhare, msani shiko slum, but ako the happiest umuayona. Na unaweza enda the same, across the other side of the road, unge Kiambu, hapo kwa hizo
Malavi,
manini.
Asila, na kwa Mudhaiga.
Mudhaiga, that's the place.
Yeah.
Na upate msia ako miserable, ana renji imeka hapo, ana bonge la nyumba, ana wife na watu ina, msetu wako na mashida zake, so... Success, I would say success na happiness, they're two different things. You can be successful and unhappy, and you can be happy and unsuccessful. But the beauty of it ni, kuna level uneza mirror both kwa successful, financially, life-wise, na kwa happy, life-wise. So, kufind your sweet spot, I feel up on your, you're one of the luckiest people on earth.
Yeah.
Kufind your sweet spot, unaishi maisha yako, una follow tu dream yako. Hiyo ndo actually ambition yangu, kufika mahali hiyo sweet spot. Musema, siwanga tuko programmed to think, niko 30 nimezeeka, ama niko 40, niko 50 nimezeeka. Bro, kuna wase wana dedi waki wa 20, wako wamezeeka. So as long as bado una breath, unaamka, maisha bado hiko, sukuma maisha, sukuma life, and... Try to. Musema try. Yes. Keep trying.
Give it your best. Alafu, tukimalizia, maybe vitu interesting umecheki. Home and abroad.
Home and abroad, naeza sema, ukiwa Kenya, aujui kwa, auko thankful for vitu mob until utoke.
Yeah.
Ndio unaona, shit. Kenya ilikuwa poa for me. Yes, nilikuwa na hizi mashida nini, but Kenya, one thing musema, food ni organic.
Yeah.
Like, wacha sasa hivi wanatrai kurusha ma GMO, but in general, nikienda Kenya, ni nadishingi more, but narudingi kan me cut weight.
Yeah.
Food ya huko tu ni very natural. Hapa food ni, ukidishi fast food wiki mbili, ni kama umekula grenade, una explode, unakuwa mbwako immediately. I would say, looking back, I would take advantage of those slow days.
Yeah.
Upper state or hakuna slow days. Or ni ngumu. Ujipate tu nime hold leo sina kitu ya kudu. Sijisiki ku watch TV nda chill tu kwa balcony. Ni ngumu kuget hiyo.
Yeah.
Unapata hapa, that's why unapata drug addiction iko high. Juko uko rat race kila saa. So distractions zina take over, na unaweza kuwa na hizo slow days, unaweza kuwa na hizo, it's possible, ni vile tu una need ku work so damn hard that your bank account is smiling enough for you to be like, okay, you know what, I'm taking a day off, I'm unplugging. Mimi naweza sema nilikuwa lucky, nilimit one of my mentors, anaishi DC, anaitwa Romeo. Rome ali come through for me in so many ways, kuni help especially na chuo na hata kari yangu pali kufika, pali mefika. As much as nili do the work, vile he likes to say, musema ali ni push in a very nice way. Ile like a big brother kind of figure. So
yeah,
uki meet the right people, nasi hata hapa America, in life too,
in life,
the right
people
watafungua the right boxes for you, watakupea tu a certain feel ya maisha that itaku open up. Afu ukiwapo usiwe na pressure za society, unafokwe umeoa by this time, unafaa ukuwe na watoi watatu wawili. Sasa watoi ni expe, kwanza hapa stato, watoi ni expe, watoi ni a full-time job. So, ukilan tu ku live life within your own boundaries, kudetach na society pressure ni ngumu. Hata sahi, naweza sema hivyo, but bado ndakuwa na pressure.
Najua.
You know? So, musema, find balance, find place huko and then just pursue it.
Yeah.
Otherwise, hii maisha, si wote tunadu guesswork. So, for me, I feel niko mali, nimejifind more, and especially mafans wangu wataisikia, especially in the music, because utafeel growth ya mziki yangu, utafeel whatever. Na utafeel bado vibes, because bado minata, bado mapenda kula raha, bado na, I still do the weekend, but my main bread Monday to Friday, I don't fuck with that. So
okay, alafu ni nini, I like the fact that Rashido kisema yo sorry, no one has it figured out, cuz in kitu mfanya nime clash na wase wa iko nini sana, cuz iko nini jo the attitude ni, I'll tell you what I think, iko nini. So mshinaga nikiwaambia like Buddha, no one has it figured out, cuz kuna wase uendaga anakuambia but nani alisema, niko nani alisema nini Buddha. He does not have it figured out. Acheki kama saizi ikikamtu masculinity inakuwa gani Americs, kuna masculinity Saturday. Americs aliniambia niko like umseni kaa wewe. He's trying to figure
out. Unaweza washa kamera na pia uambie wase wewe uliniambia.
Yeah. Like no one has it figured out. Wewe unaishi life yako like every day as long as you can look yourself in the mirror and say I tried my best.
Muambianga.
That's good enough.
Muambianga wase haijalishi ume read how many motivational quotes na ume watch how many motivational reels.
Yeah.
Kama u put in the work, might as well skip that ad. Because musema, all the motivation is within you. Na mi hata mi fail on my own discipline.
Yeah.
Kami nina discipline na gym mu fail na shindwa kuenda sa zgini. But siji beat up. Nasema, you know what, kesho jaribu, enda.
Yeah.
Like, everything is self. Once people realize kila kitu ni self, hizi zingine zuanga zina align.
Yeah, you, everything is self, and I think tukimalizia, no one has it figured out. You only get to have to keep telling people, and what works for someone else
won't necessarily work for you.
Yeah, yeah. Alafu kitu pia ulibongajua ke two income households are very important. So history unaambiwa na mtu in 2024 wife wako abaki kwa nyumba.
Hizo ndio for me one of the biggest culture shocks going back to Kenya. Si hata hapa nilirudi Kenya 21. Mademo alikuwa lose. Like sijui kama alikuwa loser when I was there.
Yeah.
But mademo alikuwa kila mahali wanajipa like
wapi kwa Kenya hapa?
Kenya tu Nairobi.
Yeah.
Every that was the whole vibe. And I asked some of women my age or in their 30s. Hey, dating scene mnatoboaje? Sio wanaambia watoboi. Mademo yangu akiwana watu watara.
Yeah.
Cuz sasa hiyo wanakatia mabuda zetu sisi wenyewe, you know. For me, it was a big culture shock in terms of I felt nika kuna more moral decay, but who am I to judge? Yeah, at the same time, musema, you gotta do what you gotta do. Unajua, kiwa umetrya njia zote.
Yeah.
That's why seti mtu amka anasema mimi ndakuwa mwizi, but ametry life imekata kujipa hiyo side akasema okay, so what's a side niende kuiba. Chicks don't wake up one day and decide prostitution is the way. They are pushed to there in certain ways. So mimi usema at the end of the day
nafikiria jo only fans kuna wale wanaamka anafikiria it's cool. Ndio tiki ulitege udem au mshina nikimshauri nataka msubscribe kwake anaitwa Alicia Kanini. Unajua?
Ako only fans.
She's like 21 years old, iko only fans ana do vitu za ajabu. Sasa the only problem ni wajua uzuri wa internet ni uzuri wa internet is there is all the information in the world, yes.
Yeah.
Now ubaya wa internet is the internet never forgets.
Yeah.
So the information in the world inasema women are the most successful in the sex industry.
Yeah.
But over 80% of women in the sex industry later in life suffer from depression and suicidal thoughts.
Yeah.
Acheki. So this is something she'll have to deal with at some point in her life.
Kaya ko successful say she ke therapist akiendele na works.
Yeah. Because you
aji sort mentally.
Mm. But at some point atakumbuka like damn, was this worth it?
Musema tu goal yangu na life siezi judge mse. Mimi mwenyewe si perfect.
Yeah.
Kuna vitu nimedu ni zikiwa itokea naweza sikia aibu ingine ngori. So and that's I say that's personally for everybody. Unajua? So have grace. Treat wasetu.
Yeah.
As if ungekuwa kwa hiyo ngori. So ki have grace, grace inakuwa lao. Calm enough to always hear two sides of the stories. And there's a rant ni rant and the whole next 2 hours, but musema tu do your best kwa the a good person. Everything else ita fall in place.
Okay. Na pia mi wacha nisi judge because majuzi niliko hapa, nikapeleko na Daddy V kwa club flani, sijui naitwa Kabare, sijui whatever. Nilipeleko kwa strip club. Ni flani mlatino alinitandika na matiti zake na niliko hapa. Pa usikia mpaka alinitoa specs. Sio hivi kana nade jo. Dema amekutoa specs jo akakwambia iko nene alinitandika
na hiyo. Strip club zuko ziko. Ziko bit different.
Yeah. Yeah. Nataka kushia ya nini?
At end ATL, Atlanta ndio.
Nairobi.
Ndio utapenda.
Nataka nipitie ATL ndio nikifika tu Nairobi naambia bibi sasa nimeoa. Nimetoka bachelor's party. Yeah. So buda but shukran.
No problem. Bro.
Time tunadu na wewe hii interview tuko on our way kuishia airport tuishia masaa za Denver.
Yeah,
so any like our last stop in Texas.
Yeah, but nimeshukuru either way. Ukimpata states tena more than welcome kuni home.
Yeah, yeah.
But hata nikiwa mtaani na kuvutia hata tu chai java.
Yeah, but 2026 narudi jo World Cup lazima. Unajua at least naonyesha America naweza come na niende home.
Come World Cup. Tutakuwa tuna mimi na hope kuget tiko this time nataka coach hata bucket list ninataka tu game moja hata sijali ni game gani get tu tiko ninge study niseme ni moja World Cup so
na hope tu kuwa tida game ya Africa na
ya I know team 2 ya Africa
kwa Kenya tuko sure tutakuwa
tutakuwa but unajua Africa su support Africa
yote super support Africa yote so buda so ni shukran kabisa so kama kawaida vile msomaga like subscribe hit the notification button tell a friend to tell a friend. Tukimalizia tukisema eko nene.
Eko nene baby.